tekereza tebi byonna byesonyiwa ngwe tokyalina sanyulaavu oyagala byakunnumya kati kikyatongoberera era omutima gwange oyagala kuguyuzayuza nze ndeka ngende nzija kusengenge sijja kuva singalangu ebyo byo mbitegedde sijja kugenda ku muganga just kankwerabire nkoya obulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyali wanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende nkoya obulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyali wanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende alimanyiyo bwomumumaze ye Maria mutima gwange ogutaddeko olubale kankuleke weyagale laavu tebagitunda mu katale kangume muwasingo kisingako okusuza omulabe ye sijja kufa singa laavu ebibyo mbitegedde kitumbaavu tewakyali wanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende oyo obulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyali wanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende.